Urbani Music.
Și vorbim cu noi ce aia auzi.
Jamani o wapinzani, toroka uje jangwani. Si tumeshinda vikombe vingi, na wala hata turingi.
Iwe ubingwa au sekafa, wote tunajua kuwa mabingwa Yanga. Iwe kwa numba ama uganga, wote tunajua kuwa
wameshindwa Yanga.
Kama makombe utakuta tunabeba tunashusha, kama medali utazikuta, wasishindane nasi watajuta. Keep on the ball.
Daima mbele, nyuma mwiko.
Wananchi, wananchi yao. Wananchi, wananchi yao.
Oh, oh,
oh, oh, oh,
oh. Sisi tunawasha,
ai,
tunawasha,
moto.
Sisi tunawasha,
eh,
tunawasha,
umo.
Sisi tunawasha, moto. Tunawasha,
umo.
Pinzani, toroka uje jangwani. Si tumeshinda vikombe vingi, na wala hata turingi.
Iwe ubingwa au sekafa, wote tunajua kuwa
mabingwa Yanga.
Iwe kwa numba ama uganga, wote tunajua kuwa
wameshindwa Yanga.
Kama makombe utakuta tunabeba tunashusha, kama medali utazikuta, wasishindane nasi watajuta.
Keep on the ball.
Wananchi,
wananchi,
daima mbele, nyuma mwiko.